Yeah, well, no, no. TSC with the building, ladies and gentlemen.
Another TSC presentation.
She was like, give a brother, have we met you before? Ine yawe kunondine mulendo. Chiri kulikwene nina kuona kwene shiuza sokoneza, that's my brother-in-law. Chiri uko sister wake wa musi ya kunyumba. Nakumbuka njiwe mamuna ni maloka. I've been searching for you, buddy. When's only sober, if you wanna own a jet, jilelo uza ni Congo. So mate, na wakukonda wa hizi bandini, so mate. So mate, na wanzake wa hizi bandini, so mate. So mate, na wandu wose wa higwi jandini, so mate. So mate, na wapachepo wa ikacha jandini, so mate. Akesha wondering kwenye story ya choke. Veze so vera mwevi na yambi. Brother wa madama ananiita kumutandalire. And for sure pa weekend ni naendo mutandalire. Tie pende ya nakamba chende ya utiti mweko. Panyumba pare mesa tie ticheze. Inelika nifike pa counter ni tengepo. Osasiwa kulinkeche yani kumbwa. She went like hard. Let me have your phone up on my number. Ini ee wana watu watitamba. Yari huke ya zivene wasa gamba. More interested in you wasie wasitamba. Ino nama na mwera na wavyashi kuno. Kali wahuse cheva kazi mwa uko. In fact, hukuma mwa kwanji ni kutengerebo. Osa mbela nsoni ni za kupangabo. She was like, give a brother, have we met you before? Ine yawe kuno ndine mulendo. Chiri kulikwene nina kuona kwene shiuza sokoneza, that's my brother-in-law. Chiri uko sister wake wa musi ya kunyumba. Nakumbuka njiwe mamuna ni maloka. I've been searching for you, buddy. When's only sober, if you wanna own a jet, jilelo uza ni Congo. So mate, na wakukonda wa hizi bandini, so mate. So mate, na wanzake wa hizi bandini, so mate. So mate, na wandu wose wa higwi jandini, so mate. Chabwela che changala muizi, so tipsy. Chabwela chapangapo chena ma chips. Bazake wabwela chachita introduce. Rume the maras where se won seven ZDs. Chidi hey, come on the dance floor we dance. Nani mumudu nambo zivera vingazi. Isoluwa kutiteluta na wa brother in law. Na wawe vikopa notumira sister wabo. Kuseni kwa chazipeza kunyumba ya chevi. Nirangane time kumateni gengi. Chidi endani musambenga mufuna musayende. Na eve madamu kunyumba timu sabwere. She was like, give a brother, have we met you before? Ine yawe kuno ndine mulendo. Chiri kulikwene nina kuona kwene shiuza sokoneza, that's my brother-in-law. Chiri uko sister wake wa musi ya kunyumba. Nakumbuka njiwe mamuna ni maloka. I've been searching for you, buddy. When's only sober, if you wanna own a jet, jilelo uza ni Congo. So mate, na wakukonda wa hizi bandini, so mate. So mate, na wanzake wa hizi bandini, so mate. Jina watu wose wa higwi jandini, so mate. So mate, jina wapachepo wa ikacha jandini, so mate. Dodo Base where you are. Ema G Mwale. Hey yo, pop sound, sound, sound.
It's John T on the base.
Team DIC, where you are.